toyinza kuzinira muntu ng'owunya ndekerawo okuwunya
toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo owulidde bombo
recognize my